Mouse, own it, own it.
Get mixed, mic down, fuck you.
Energy's with me.
That
will.
It's just a
kind of my you wanna see me
phone
on a wanna see me down. Mama phone na cha begu ni wana ni pemba. Mwari mpata naturally, spiritual na physically. Mama phone na cha begu ni wana ni pemba. They wanna see me phone. They wanna see me down. They wanna see me fall. They wanna see me down. They wanna see me fall. They wanna see me down. They wanna see me fall. They wanna see me down. They wanna see me fall. They wanna see me down. Bama funa chape kuni wana ni pempa. They wanna see me fall. They wanna see me down. Mama funa cha begu ni wana ni pemba. Kanonga ni bena, kanonga ni bena bo. Evyo na jita vyonze ni jivambo kompulena. Kanonga ni bena, kanonga ni bena bo. Evyo na jita vyonze ni jivambo danda hula.
Ifintu ni palolo takwa wa komanda. Ama ine bakamba mukavana. Amaka yes after vina wakuma. Ulilida nishkile swani. Back to the sender kuba fire mkachuli. Lisa wa mamila kuba kamba mukachula. Tepare bo manje ni vis-a-vis. Jile safu timuli yari twin. Never go stack you bakamba I declare. Bimati pumudara fideya. Ubo chula kovene vote kuchula kwandi. Masha moyo vene vote shamori andin. So fire fate ini. Pide wera pray for my dan point. Why see me for never catch you late? Never watch you pondo, never now.
They wanna see me fall. They wanna see me down. Bama funa cha begu ni wana ni pempa. They wanna see me fall. They wanna see me down. Bama funa cha begu ni wana ni pempa. Kanonga ni bena. Kanonga ni bena. Bambo kompulena. Kanonga ni bena. Kanonga ni bena. Evyo na chita vyonze ni shibambo danda hula.
Shaka we nangu kupona popa isindi wa mwishido. Nangu muka kenka ishimule itse setane. Mwoku fuma paishi pasopo mwe wangala kurine mufashi. Kambi bafo kumbona nzi paishilo. Nisile sakale ampele palo. Abuela futi ampana mano. Kusangu kumambona inepano. Katitika kuntashi nangu telelo. Bambi bafo kumbona nzipuwa. Wala kirini for time nzipiwa. Nasibiliti only ghost fire. Madai kachisha ngala posta kumwenda. Sishi fimbi kembo sesheti kwenda. Kami pepela kodonse mweba shetani. Sometimes mwule mpa kwenye
sunni. They wanna see me fall. They wanna see me down. Bama funa cha begu ni wana ni pempa. They wanna see me fall. They wanna see me down. Bama funa cha begu ni wana ni pemba. Kanonga ni bena. Kanonga ni bena bo. Evyo na jita vyonze ni jivambo kompulena. Kanonga ni bena. Kanonga ni bena bo. Evyo na jita vyonze ni jivambo danda hula.
GuccioWap.com.